Sounds of Music. God, you're so mighty. Yeah. Oli mukulu, nyo. Engale, so musikube so kuba engalo zabalo kule. Yangambia simusanyusa, nyo. Namazina mugazine, mugazina go kuba amazina gaitiro kule. Nago yangambia gamukolera. Singa mukama teyali kulu irafe. Na ya balabe banditumize. Banditumize olobu sungu. Kuzikira kwandi batewo. Ye bazibwe kubanga. Tatuka budeyo wade. Nolu na kunolumu. Erie mikono jomubi. Abate watisa abate mwesikwa. Bate no kwa galo kusukulu. God you're so mighty. Yeah. Oli mukulu, nyo. Engale, zo muzikube zo kuba engalo zabalo kule. Yangambia simusanyusa, nyo. Namazina mugazine, mugazina go kuba amazina getiro kule. Nako yangambia gamukule ya, nyo. E music tukuba dya Yesu kati gwalieyo atani manisembera. Omusajja yatuwa obulamu. Yomwela tuvele dewono. Ya tukuma emisana nechiro. Sala omwe sigenge emisana nechiro. Zechiga mwonji somate enaite. Nyimbazi ya debaite. God you're so mighty. Ya. Oli mukulu nyo. Engale zo muzikube. Muzikube zo kuba engalo zabalo kule. Yangambia simusanyusa, nyo. Namazina mugazine, mugazina go kuba amazina getiro kule. Nago yangambia gamukolera, nyo. Bwenaga zina boti, kusaba zina boti. Bweno zikuba kuba boti, kusaba kuba boti. Sembera yo, omwana takusamuliza. Na baba na bamanyi Katonda. Bana basome kigambo. Sembera yo, omwana takusamuliza. Na baba na bamanyi Katonda. Bana basome kigambo. Atenga benji kamosai. God you're so mighty. Ya. Oli mukulu nyo. Engale zo muzikube zo kuba engalo zabalo kule. Yangambia simusanyusa nyo. Namazina mugazine, mugazina go kuba amazina gaitiro kule. Nago yangambia gamukolera.